ari 500 kunja ku modoka naye bwayo ntayarimo nuko twikirubaza ubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta rago bikibaho abantu bakirengana gutya nako
ayo marira nayo umwe mu bacuruzi bibira inyuma yaho ubutegetsi buvata icyemezo cyo kubahanisha amande y'ibihumbi 500 by'amafaranga burumwe kuri uyu wa mbere bazira ko batanyujije ibirayi byabo mu isoko rya Nzove hateganijwe ngo babahe ibyangombwa. Baravuga ko bari bamenyereye kubinyuza ku giti cy'inyoni mu mujyi wa Kigali. Umwari Clementine kitegetse yabwiye ijwi rya Amerika ko amabwiriza ubutegetsi bubashinja kwica batayamenyeshejwe.
Isoko ryabagara ku giti cy'inyoni. Niho twese twari tuzi kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga. Aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu Nzove nge ntago narindize. Narimenyejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fakture ariko ntago narimazwe.
Abacuruzi birayi barabikura mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda babyerekeza mu bindi bice by'igihugu cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere rwo igipolisi cyahagaritse imodoka 15 z'ibirayi kugeza n'ubu ziracyafungiye kuri sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Ni ikibazo cyahuruje inzego z'ubutegetsi bwite za leta n'izishinzwe umutekano cyakunze kurangwamo inama zabereye mu muhezo. Nyuma y'izo nama Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yafashe umwanzuro wo guhanisha buri mucuruzi 500,000 by'amafaranga ibashinja kwigomeka ku byemezo bya leta. Bwana Vincent Munyeshyaka ategeka iyo minisiteri.
Aba twafashe n'abarimo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abaturage bose bahagarariwe nk'uko nabivuze. Hari inama yahuje abahinzi b'ibirayi, ihuza amakusanyirizo, ihuza abacuruzi baba mu ntara na hano muri Kigali, ku buryo rero abangaba turimo guhana n'abarimo kugenda bigomeka ku mikorere yo kugira ngo bigende neza.
Abaciwe ibyo bihano ariko bo barasanga bikabije bati niyica rubozo.
Icyemezo bafashe ntabwo gidushimishije, ahubwo niko kutwica rubozo. Nibirayi bwabe dupakiye ntago bivamo ibyo 500,000 bari kuvuga baduca.
Barengeje no kutwica. Uyu ejo ku cumweru twari twagurishije mu isoko nane ryo twari tugiyemo. Baduhagarikaga tutaragera no mu isoko.
Babyandenze. Gufata amafaranga wenda ndurubyiruko ndi kwiteye imbere. Nayo narimaze kubona barayajyana. Ibihumbi 500 kunja ku modoka naye bwayo ntayarimo. Nuko twicira ubozo ubwo twe muturenganure. Ibi bintu muri leta rago bikibaho abantu bakirengana gutya nago tubyeme.
Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika umurongo wa telefone yavuze ko muri rusange uko umuhinzi abayeho bitamuha ubwisanzure.
Umuturage yakuye ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko, uko yapakiye niko n'abandi bapakiye, ararangije baramufashe baramufunze gapakiye ibintu bitagira igiciro. Ese ubu ngubu inka yawe yajyanye ku isoko wayiha igiciro utarabona umukiriya?
Mukifuza ko byagenda bite?
Twe twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze. Numva ngo umuturage nta burenganzira na bucye afite kujya ku bihingwa bye no kubyakora. Ntabwo
yemeje ko ibirayi bye byarangije kumuhombera. Arasobanura
neza ngo ubu ngubu nganje imodoka yanjye yafunzwe ejo, uyu munsi yiriweyo igiye kurarayo. Ni ukuvuga ngo ibirayi mpakiye igihe cyose nzajya kuyikuriramo ni ugusaba ikimoteri cyo kubimenamo. Icyo ntabwo ari igihombo. Nubwo umuturage kuzavuga cyangwa ari gusubira hasi, ikindi gihombo imodoka iraparika kandi leta yo iri kubara imisoro, amasiransi ari kubara, ibintu byose iri kubara, imodoka iparika.
Uyu nawe wemeza ko yari yarashoye imari iciriritse mu birayi nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ku rubyiruko. Ati
ubwo ni ukuba utazabona bizaguma hari ababikoresha icyo bashaka, nta kindi kintu twakora. Cyangwa se nyiri imodoka we naya kugira ngo agomboze imodoka ye yemera yatange, ubwo urumva ngiye mucuruzi nta kintu nzaba nkigikurikiranaho. Azafata wenda bya biragenda bigurishe, wenda apfe gutohoza mu make kuri ya yatanze, ubundi agumana imodoka ye twebwe ubwo birarangiye nta kundi.
Aba bacuruzi bararira yo kwarika kubera icyo bita mananiza batazi icyo ashingiyeho, mu gihe n'umuhinzi w'ibirayi muri rusange amarira ari yose. Ku muhinzi w'ibirayi mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, mu cyumweru gishize ikiro cy'ibirayi cyaranguraga amafaranga 75 kandi nihame ko agomba kubigurishiriza mu makoperative y'abahinzi. Koperative z'abahinzi nazo zishyiriraho ibiciro ziranguza abacuruzi ku buryo ibirayi mu mujyi wa Kigali biri kuri 250. Kugeza uwo muhinzi arakomeza gutakamba ko asa n'ukorera abacuruzi, arafatira ku mvune ahura n'azo ahinga ibirayi. Imbuto y'ibirayi ikiro kitajya munsi y'amafaranga 400, inyongera musaruro ashyiramo nabwo abanje kwaka inguzanyo mu bigo by'imari n'ibindi. Hari impungenge ko amabanki ashobora kuzateza utwabo mu cyamundara nibananirwa kwishyura.
Duhomba kuko kubera kuko umusaruro dusaruye tutabonamo inyungu nako ngo tubone icyadufasha, ahubwo tukagwamo habwo umucuruzi akabure wunguka. N'amafaranga ya banki twayafashemo tugira ngo tuzishyure mu birayi twahinze, ariko kuva ubu twananiwe kwishyura za banki kubera igiciro cy'ibirayi bagushije, tukananirwa kwishyura za banki. Gice igihombo rero aho tugiye gupfira kwakira abadutabara badutabara asiga umuhinzi nakagira gaciro
igihombo dufite nta nubwo twakikuramo kandi na leta dufunze yatumara amabanka dufunze yatumara rwose
ni nkaho leta yazaguruka ikadufasha ubu twahuye n'ibibazo bikomeye ubu nta muntu utarashize umurimo kwisoko kwiranga gurishe yishure amafaranga ya banki kandi ntabwo tuzabona n'abatugurira
byumvikana ko hagikeneye ingamba zinoze ziganisha ku gukemura iki kibazo eh akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali